Ntacyo nakoze ariko byaranze gukunda byaranze nanjye nshaka gutereta ngatereta ngashimisha ba homeboys ngatungura ba pampeyo bajya banyita inzangasha iyo bifunze byanasha burya biranyica bikanera ifemba nshaka utazandiza umwe utazanyabya akansana mu rukundo akansiga akansiga nshaka utazankoroka umwe utazankotoza iyo akankundira dala bikanjabuka inigifite lale kandi na nicyo mbaye reka mbikore kambikoresha binigifite lale kandi na nicyo mbaye reka mbikore kambikoresha bamera shaka lope lope anita shaka lope lope kandi nje naga love lope yo love lope Jennifer shaka lope lope Vanessa shaka lope lope kandi nje naga love lope yo love lope I Kigali hari nana zitwika I Musanze hari nana ngafo ikigari hari nana zitwika I Musanze hari nana zibasha I Gisenyi hari nana zitanga kombona ndi fresh muri pocket nkundwa n'ibyambere so sexy down first na my talent ubanza nari ready bajya banyite banshi nkabita amabandi reka mfe muri buno bushiti baze njye mu bandi gusa mubonye namugira finari namugira finari wabona biryoshye bimbanye n'isukari imanye n'isukari nubwo mbona bana bigize amashitani wowe wowe nshyiriraho ifali ubundi dukora imiti ubundi dukora imiti nshaka utazankoroka umwe utazankotoza iyo akankundira dala bikanjabuka inigifite lale kandi na nicyo mbaye reka mbikore reka mbikoresha inigifite lale kandi na nicyo mbaye reka mbikore reka mbikoresha bamera shaka lope lope anita shaka lope lope kandi nge naga lope lope yo lope lope Jennifer shaka lope lope Vanessa shaka lope lope kandi nge naga lope lope yo lope lope I Kigali hari nana zitwika I Musanze hari nana zibasha I Gisenyi hari nana zitanga nana zitanga fo I Kigali hari nana zitwika I Musanze hari nana zibasha I Gisenyi hari nana zitanga nana zitanga fo
Bubba Pro on the mix
Heavy.
Are you heavy?